The music is material. Mysterious. Yeah, Caesar. Bunga. Showelela keni fitia ulemu seba henu baba sweli kuitika. Showelela keni fitia. Showelela keni fitia. Showelela keni fitia ulemu seba henu baba sweli kuitita. Showelela keni fitia. Showelela keni fitia. Anifita baliza fela milupa. Anikena mwa klabu baswali kunisupa. Kavoy, bani talima kwa siheta. Bani sava babona ingeni mpeta. Bakuba makama ngwele anifita. Baikalelwa aili la tolombita. Ela, showelela keni fita. Ule museba henu baba sweli kuitita. Vale muse nifitile mamukulo. Waka waka kubala kalino mbolo. Aba nikoni kibana bamangete. Foni hata kuwa fela chelete. Anifita kuwa vile midala. Vani buwa inge mazimu mwangala. Pisteria fa flow. Kivuta mwana poyensi uflow wa mwambunga. Yeah. Showelela keni fita. Ule museba henu baba sweli kuitika. Showelela keni fita. Showelela keni fita. Showelela keni fita. Ule museba henu baba sweli kuitita. Showelela keni fita. Showelela keni fita.
Panga, panga, malika munga talwa ipanda, panda. Yale yene musaba kuluna kimutanga. Aba nivona kima kumbu. Kukena kuya kwile siluna kilitumbu, tumbu. Maka chulo twa, hibiana twa. Kukena koni kenile, kenile. Inge kulilifa sili felile, felile. Stereo nisiz, nakune baba sazi vilivis. Number one mwambung. Kimulilo halulifa ma one twos, go.
Showelela keni fita, ule museba henu baba sweli kuitika. Showelela keni fita. Showelela keni fita. Showelela keni fita, ule museba henu baba sweli kuitita. Showelela keni fita. Showelela keni fita. Saba mwanzila nifite kwa teni waisu. Nifenzila nifite kwa nuki haisu. Anisabisa sisholo kota. Lila talata inge tununyoni kwa likota. Mwabuthi fama ikini ndume. As long ni teni bulo ziko njibu tume. Foni fitile fa kino reverse gear. Music ni itinile so be aware.
Nikatezi kuwa ni wananana. Senilisi supo savana na kea mi big busy. Chwale lwenzi busy. Bale bone musavana we go is. Kea mi big busy. Chwale lwenzi busy. Bale bone musavana we go is. Yeah yeah.
Showelela keni fita. Ule museba henu baba sweli kuitika. Showelela keni fita. Showelela keni fita. Showelela keni fita. Ule museba henu baba sweli kuitita. Showelela keni fita. Showelela keni fita.
Showelela keni fita. Barossa's finest. Mysterio. Zinzo. The prince of Barossa. The shackles. Yeah. Maslang. Young